call me Arrow Boy.
For real, man, you already know, man, for real.
Grandmaster Techniques.
I am different, me missy kama wao. I am different, gami yangu si kama yao. Ay, naisamba kama Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, Mungu na pesa kola. Oh, yeah. Ashadu wa naila ilala.
Yeah.
Bad from born, jeshia Allah. They think me dead, I come back with a new style. Nipate ni kose na sema, alhamdulillah. I still standing tall, juggling ball by ball. I cancel my soul, fully bad, fully loaded to the core. Selecta moto si shuki she zipande. Tuko cannabis, waragi, what are this pane. Karada mafala wasiku pange. Top shutter, top striker, you can bank on me. I am different, mimi si kama wao. I am different, gami yangu si kama yao. Ay, naisamba kama Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, una pesa kolabo. Everybody say Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, Mungu una pesa kolabo.
Makunguni mtanyonya nani kasi lali. Kuna fala na ingizo kisikia na bonga kilami. Dawe iko kwa nose na kwa brain. Misi kari niliamwa nfunguze ipupa. Misi fali mataweza juu. Fanya kenyo neza du. Dempia tu wakini yongelesha na mwonyesha shu. Midomo za blue kuni normal kwa udu. Jeshi ya alert kosi ujanja mwisho ya siku. Anadai hindio, hindio dick nam nice. She a freak kiska ni Declan Rice. Aro ni Roro, boy na Iromo. Ometo Jamison, the only time I do Kongo. Nikiwa futi sita, the only time sita futi. Uneza gota city, juu boy ni stupid. Nikuroria tu, nikuroria tu. Homa zetu si same, yangu ni Colombia tu.
I am different, mimi si kama wao. I am different, gami yangu si kama yao. Naisamba kama Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, una pesa kolabo. Everybody say Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, Mungu una pesa kolabo.
Cheese.